Tunaona mabishano mingi katika mawaziri wa Kenya Kwanza. Please, my message to the president, to crack the whip. Hii reshuffle inasemekana it is looming. Those ones who want to make noise, watolewe kwa serikali, wengine waletwe ambayo wanataka kufanyia raia kazi. Saa hii, hawa wananchi mahali wako wanaumia. Mambo ni mengi yamefinya hawa watu. Na wananchi wakiona wale ambao wanafaa kukua wakiwatumikia kazi yao ni kulimana, then we are not going the right direction. Tafadhali watu wanasema hawa watu waache kupiga makelele.